Ebizibu nabyo bikulumbo mala kino ngekiri ku mulyango Mutuka n'okwevuma Katonda Lwaki yakutonda Ebintu bikusobera n'otunula ku ddyo ne ku kkono nga tolaba Yadda yamba nga yamba ye akuseka ng'oba obubi boogera nnyo bw'ofuna ne balasana bw'otandika kito kiyinza Abantu bwe batyo nno emikwano bwe gityo Osabye osibye okoze byonna Tochukana okulowooza nti oba Mukama yakuvaamu Mukama ekiseera kyonna Tenkanyite ye Talimba Ayamba Asasira Nabata subirwa kusasirwa Awonya Nabata subira kuwona Echi gambo ya kubo Elio gulamu Ye ansa ye vizibu vyo Tokowa kumusaba Wajorinda kakana Kasera busera kwa nukula Anti ye
Talimba, a better fair, a two kiddies of you.